for he is my Savior. I'll walk with Jesus together. We'll be walking in that city of gold. God has raised him so that I might be risen, and he's preparing my place in that city with care. And I just praise him, my sins are forgiven, and it's for certain that someday I'll be there. And I will walk with Jesus forever. I will talk to Jesus, for he is my Savior. I'll walk with Jesus together. We'll be walking in that city of gold. Yes, I will walk with Jesus forever. I will talk to Jesus, for he is my Savior. I'll walk with Jesus together. We'll be walking in that city of gold. We'll be walking in that city of gold. We'll be walking in that city of gold.
Radio Tigerberg isayine umqathango onyanzeliswa liqumrhu lezikhalazo kwezosasazo kweli loMzantsi Afrika. Phantsi kwalo mqathango sibophelelekile ukuba sinike iindaba eziqinisekileyo, imiyalezo eyamkelekileyo neentlelo ezingalumeziyo ezindlebeni zabantwana noluntu jikelele. Ukuba ucinga ukuba asiphili siphuhlise le miqathango, wamkelekile ukuba wazise iqumrhu lezikhalazo kwezosasazo eMzantsi Afrika. Zisa nasiphi isikhalazo ngokubhalela kule dilesi: Broadcasting Complaints Commission of South Africa, P.O. Box 412365, Craig Hall 2024, okanye uthumele ifeksi kule nombolo ilandelayo: 011-326-3197. Okanye uthumele i-email ku bccsa@napsa.co.za. Konke ngonobumba abancinane. Ukuba ufuna ulwazi oluphangaleleyo, nceda undwendwele ku www.bccsa.co.za ngonobumba abancinane.
Do you like what you hear on this station? If not, or if you have any complaints about the program content of Radio Tigerberg, talk to us. Do you believe that Radio Tigerberg is not complying with its license conditions? You can inform us by writing to Naomi Engelbrecht within 60 days of the broadcast on which your complaint is based. You can post the complaint to Radio Tigerberg, Private Bag 4321 Tiger Valley, or fax to 021-911-3810. Or phone us on 0861-104-104. That's Radio Tigerberg, Private Bag 4321, Tiger Valley. Or fax to 021-911-3810. Or phone us on 0861-104-104. We will reply to your complaints in writing within 3 days of receipt of your complaint. If you are not satisfied with our answer, you can email your complaint to the Compliance Unit of the Independent Communication Authority of South Africa. Send your email to consumer@icasa.org.za or fax to 012-568-3444.
right, man. Double tell to begin pull up, pull it, bulise, a kaya, bulise, kuyum pull up, pull up, some 17 years in Leleni, quit down, get down with pull up, pull any kuzo, kamalam, dung siwa piwe, if I am gukwea, mango suga, get suga le, etu, and dabakas, and pull up, pull up, in number so divan, jiba, said the same little way, and Sanja, we are so honored, sikeleleka kakhulu, 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 and Sanja, ikest yetu, ezos palela, irrevival yetu, is someone that I hold in regard, in high regard, diayazu guti na wempula puli apekaya, u excited. Masale nukunye kempula puli kile nkubo, itike kingdom matters, kutekbete kintzimbi yeshumi, elnesbini. Kandi kempula puli nga inga lenye yengkubo, pagu WhatsApp 072-774-2798, 072-774-2798. Ukandi kena pe mga beninza kvulela, later on, uke ungokole kinye na hati 021-911-3822, number yetu keleyo ya lapa estudio. Kandi kempula puli, utatina kubikanga kwa zibakwa na mtlanje, tia mkolisela kakulu. Kota kepangu basi kubeke kenje, tia funi ndo banazi bandihleli na banabanye sebeyazi it's a mess pa ku status sika WhatsApp na ku Facebook abanye ke inkosi yami mhlamba bayibonanga bakayiboni okanye abekho ku WhatsApp ndizacela tata uthathe luthuba nje ubulise kumphulaphula andisafuna ukuintroduce ngoku kami ngabe ngathi ndiyamqhatha uphulaphula xa sithi ndihleli nabani ndizacela tata ubulise kubaphulaphula
1 2
amen iyasebenza tata
mandibulise kubaphulaphuli bonke baka radio Tiger Bag ebusuku namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu wase Nazareth.
Amen.
Sibulelo somandla usenzele inceba yokuba sikwazi ukuxhumana ngomoya nokuba singabonani ngamehlo. I-connection yethu it is about ukudibana ngokwasemoyeni. UThixo makanisikelele kule mizuzu imbalwa sizawuthetha ngelizwi likaThixo. Ngalo kalomzuzu sibulele nalomnyango uvulweyo ukuba edakale abantu usisi wethu osenzele lenceba yokuba kuphiliswe abantu ngomoya nobusendlini nobusendleleni nobusemsebenzini inamandla lonto ngoba izinto sizidownload ngokomoya zi manifeste ke ngokemva kuba sizidownloadile
yes lord
andizuthatha thuba lide lo uthethayo nguarchbishop Mqanza ose World Harvest Christian Ministries ndilapha ke njengesitsha yeke into yobishop no archbishop no dokotela kodwa ndilapha njengesitsha aphakele kuso uThixo ukuba abantu ngoba busuku banamhlanje nebe belale bengatshanga nebe bengazi bazavuka benantoni ngoba siluhlango lungumangaliso siyakhahlelwa kodwa sigqitshwa siyahlakazwa kodwa sibikho confused izinto ezibetha thina siluhlango luyingxaki ngoba sinomkhwa wokuthi noba sibethwe sawaphansi xa ephinde jongo sibethileyo sesiphinde semangenyawo ukuwa kwethu phansi ayisiphelisi loo nto kodwa the longer we stay on the floor the dangerous we become ngenxa yamandla kaThixo siphakama nawo makhe ndimeke
amen Nkosi kakhulu tata siyabulela mphulaphuli mandikwazise le nto ubutata uyarhayela ke umbona njengoba ezawushumayela ungayepha kufacebook page yethu radio tiger bag isixhosa siza kube silive phayana ke mphulaphuli andifuna ukutata udiniyo imini yakhe ibinde andifuna uba sibe siyitsala mphulaphuli masiye engomeni emva kwale ngoma ndizawubamba nje ababulisayo sibe sesisiya ezwini uba uyayiqonda uba kukho umntu ofuneka iphulaphuli mphulaphuli send that person a message aphulaphula radio tiger bag fowunela lo mntu lowo umceba uthixo unedinga naye namhlanje ebusuku nangumfundisi uAndile kaMajola esithi yena ndiyakuthi
Agutilo, agutilo, agutilo,
Kamani ke pa umfundisi uAndile kaMajola esithi ke yena ke ndiyakuthi ndakudinwa sithathile ke mphulaphulo wasibeka phakathi kumkhono emva kwensimbi yeshumi mphulaphulo Radio Tiger Back isikhululo esivakalisa uKristu isikhululo esinomehluko kanti ke mphulaphulo uyaqonda nayo into kuba asiyenze into yoqhuba thina apha singakhange sithandaze ndiyacela kuba ukhona ekhaya sithandaze sonke Thixo wethu namandla ebusuku nje Thixo wethu odume ngokulunga silapha ke Nkosi uNkulunkulu wethu namandla onke singabantwana bakho abanye uNkulunkulu bamamele kwimvaba ngemvaba nendawo ngendawo ezohlukaneyo Thixo wethu namandla abanye moyo oyingcwele bamamele kwindawo ezohlukeneyo emotionally and spiritually ndiyathandaza ke Thixo wethu namandla that tonight ezilizwi lakho liza kuwa phezukwethu uNkulunkulu wethu namandla onke ngomntwana wakho omkhethileyo namhlanje ebusuku. Ndiyathandaza moya engcwele that elo lizwi zelifike moya engcwele lenze umohluko ezimpilweni zabantwana bakho, zelifike moya engcwele lidala utshintsho ezinhlizweni zabantwana bakho. Athi umbhali wasewisile ubuncoko bakho masibuve la kutshilwa izwi lakho. Thixo wethu namandla onke ebusuku siyathandaza ukuthi uNkulunkulu wethu namandla onke la kuthetha izwi lakho, moya engcwele singaphinde sifane naqala. Thixo wethu odume ngokulunga, lithi izwi lakho xa ababini bebathathu behlangene ngezwi lakho nangegama lakho, wena ukhona ngowenani phakathi kwabo. Nkulunkulu wethu namandla, may this word be a life changing word. Thixo wethu namandla onke, may this word bring about anything edingwa ngumphulaphuli, anything edingekayo spiritually, anything edingekayo physically. Thixo wethu namandla onke, sikwethembile ke Nkosi ngoba lithi izwi lakho abathembele kuwe banjengentaba yaseZayoni yoningenakushukunyiswa. Lithi izwi lakho abathembele kuwe abasayi kudaniswa. Sincede ke moyengcwele namhlanje ebusuku egameni likaYesu. Siyakholelwa Nkulunkulu wethu namandla ekuthetheni kwakho nasekwenzeni kwakho. Ubuyazi le mini ngoba kuwe there is no mistake, there is no surprise. Thixo wethu namandla onke, Nkosi moyengcwele even nangotata wethu okhoyo namhlanje estudio ozasikhonza ngelizwi egameni likaYesu. Amen. Right, Tigerback 104 FM is coolest nomehluko. Sikhulule siphile uKristu, sikhulule sivakalisa uKristu. Uthi mphulaphula molweni basasazi bam ngegama elihle likaYesu. Sihleli nani kwalanga kwamaXhoseni. Sinithanda kakhulu ndimusiya enkosi kakhulu butsiya. Sikugqibele kudala siya kwamkela inqubeni. Yabomba njengamakhutata namhlanje abantu bakalanga bayabuya namhlanje bavile ba kukhutata namhlanje studio. Uthi mphulaphula ndiyabulisa nkosazana nakwinceku kaThixo ngegama likaYesu Kristu. Ndikhona kule nhlangano yendaba zobukumkani. Ndilinde ngomonde siwa sekuzowa izwi Nkosi yami dilungile lizondinceda ngumama uMpompo kwalanga. Inkosi kakhulu mama. Molweni siwa no bishop, dilindile ngomonde nami kwalanga ndiyabhalisa. Hayi kuzovutha umlilo apho Nkosi ngomthandazi. Ngumama ukona, Nkosi mama ukona, bekukuhle manje unibona abaphulaphuli izwi lekhaya elitsha. Ndifuna nje udlula kule ndawo uThixo asigcinele nani ngabaphulaphuli anomeleze. Molweni studio, ndihleli nawe siwa, dilinde lo ncoko phakathi kwakho no bishop amnandi sisingomgqibelo Nkonzweni kusinombango kwalanga. Nkosi mama inkosi kusikelele. Thomnye siyabulisa sisingegama lenkosi Yesu, sibulisa notata wethu ngegama lika Yesu. Sihleli silindile ukuthetha kaThixo ngumama uMbekushe. Nkosi kakhulu mama inkosi kusikelele. Amen. Ndiyabulisa ngale njikalanga egameni lenkosi sonke mntase kuvovo iKosovo. Bekumnandi izolo emvuselweni ekhaya elitsha iRadio Tigerback ndikapkap ngenxaka bawo. Thank you Jesus. Nkosi kakhulu mphulaphuli. Manibambe nje abaphulaphuli babili apha molule ekhaya.
Mayibongwe mphathi yendwendwe lakho studio esiphila uKristu.
Amen, amen, amen.
Ndikhona ndimamele ngomonde kuluya ndamkika.
Amen. Nkosi kakhulu ke futhi leya ndinkosi kusikelele.
Alright
ke siyabulela mani bamba omnye. Molweni ekhaya.
Halo sibo njani ntombazana?
Ndiyaphila mama, kuhle kunjani kuwe?
Iphilile khasibona nizolo ndikubonile kukhawona kaundazi mna ndiyakwazi.
Hey, hey mama ndiyaxolisa izinto zivesike zibe ninzi kodwa uyayazi manje ndithanda nonke. Right ke mama, inkosi kakhulu, inkosi ikusikelele. Right mphulaphula, ndifuni ke siwaste ixesha ngoba ke siyaleqa sinqone into ubutata noko afumane ixesha lokuphumla. Yho, imessages zindixakile zindixakile. Kuyabuliswa kubulisa utata bishop ngunomsikelelo ecaleni eWest Bank ungenile uFezi weQengeba Magoloti. Inkosi kakhulu. Uthomnye ndiyabulisa sisina kutata, ndilinde ukuthetha kaThixo ngumama umsi eSamora. Thomnye mphulaphula, hallelujah is the highest praise nguAndiswa eKhayelitsha, ndilinde izwi. Uthomnye good evening siwano bishop, inkosi ngomthandazo, nami ndikhona ngumama uMzondi. Siwa ndiyabulisa ngegama likaYesu Kristu, inkosi ngomthandazo onamandla lapha kwalanga nginoluthando. Nkosi noluthando. Ndiyabona phazukiswa ubulisa ubishop naye kwisikhulu esivakalisa uKristu sisizukiswa mdunyelo ungenile. Uthi komnye ungumama uKhongolo eHarare. Mphulaphula zaphinda ndizifunde ezinye, masinike utata. Tatam, the floor is yours.
Maniphinde ke ndibulisa bonke abaphulaphuli baka Radio Tigerback ngobusuku banamhlanje. singalibasanga ke masithathe ilizwi ngoba lilo ilizwi ayibo buciko obuphilisayo.
Yes.
Lilo ilizwi athumbali libukhali lingaphezulu kwamakhela nhlangothi mbini ngobukhali. Lihlaba lahlule phakathi komongo namathamo. Ligwebe ingcamango nengcingane. Izinto ezingazuphumelela ilizwi alivumi zithi qatha. Ngoba liyaziqhomfa izinto eza kukuhlukumeza. Ubone ungakwazi uzicinga kanti uThixo uzivale ngabomu. Masithatheke ilizwi elamisa imithi yaseLebanon. Yavuleka nolwandle lwavuleka. Ngeli lizwi andikhathali noba uphansi kwesiphini isimo kodwa la kuthethwa ilizwi uthi uDavide bathi xa babesifa abantu uYehova wathumela izwi lakhe labaphilisa. Sifunda kwincwadi yentshumayeli isahluko sesesithathu. Safunda ivesi elilodwa ivesi lika 7. Silfunda ke siliqala ngohlobo. Ukukrazula kunexesha lakho. Ukuthunga kunexesha lakho. Ukuthi cwaka kunexesha lakho. Amen.
Amen.
Mandenze umthandazo.
Amen.
Bawo nalizwi lakho mandinciphe ukuze kwande wena. Makuye lona ebantwini. Abanye bantshwizise inyembezi. Abanye bacinga bangomso bazawuvuka badibanisena ntoni. Abanye bathundiphoxile unyaka ka 2021 no 2022 dimqala ngemiphanga, dimqala ngemincwabo, dimqala ngokuphuma emisebenzini, dimqala ngokungafumani nezikolo zabantwana. Ndingabi nazo neschool fees, ndingabi nayo nebus fare. Kodwa namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu Christu ungumsombululi.
Hey.
Nakweyiphina imeko ehlasela umntu omdalileyo. Ndiyabulela thatha indawo ngoKristu inkosi yethu Jesu. Amen.
Amen.
Baphulaphuli ndingazukwelula amazwi kaThixo. Ndithanda noba xa sizawulala namhlanje simamele eli lizwi.
Amen.
Le ncwadi ibhalwe ingqondi.
Hey.
Le ngqondi ithe yokuhlola ngemehlo lesitshilelo ehlabathini. Emva koba izibonile izinto ezehlileyo. Yabhala lamazwi yathatha usiba yashicilela phansi. Ilibonile ithuba lezinto ezonakala sezikho. Yalibona ithuba lezinto ezithi bezisabukelwa zasuka zathi cwaka. Yakubona ukumoshakala kwabantu bebebukeka basuka behla nakwizinga lobuntu.
Hey.
Wathatha usiba wabhala phansi ngenxa yeziganeko ezehlileyo azijongileyo ebantwini. Ngoba lento ingumbhali ibhala emva kobi ibukele zintoni ezihlayo. Yiyo lento ke lendoda ibhalayo namhlanje yenye yengcuba buchopho.
Hey.
Zelizwi likaThixo. Ithi ke kayibhala ithi lilodwa ixesha lokukrazuka.
Hey.
Lilodwa ixesha lokuthunga. Ndithanda ukuthi ke sihle phambi koba silitshile ngobunzulu sithi le nto ikukrazuka ndimangaliswa into okokuba uthi lo mfo kaThixo lilodwa ixesha lokukrazula. Akathi lilodwa ixesha lesiphelo ngenxa yokukrazulwa. Uthi lilodwa ixesha. Ixesha ke baphulaphuli linale nto okuthiwa yi-time frame.
Hey.
Yonke into inikwa ixesha. Noko kuba ingazinyembezi zinexesha ezimiselwe lona ukuba kufuneka ziphume zawugqiba zime.
Yes.
Ndithanda ukusa umphulaphuli kwincwadi kaJohn ngemini uYesu efika phezu kwengcwaba likaLazaro. Athi akufika bekhala abantu iBhayibhile yami iveza into oba wabajoyina ekukhaleni ulilelwa uLazaro kodwa isimanga wayelile mane jongi watch yakhe ngoba ixesha lokulila lizawuphela ngoba ixesha lokulila aliko permanent ixesha lokhazuka aliko permanent ixesha lokuba kuthi cwaka aliko permanent walila walila wasuka wastopa awujongi watch yakhe wafumana sibali pheli ixesha lokulila wathi nimbekephi ngoba ngoku kuzoqhubeka inyembezi kuzoqhubeka celebration ne testimony ngenxa into bebefile uvukile uthi ke lo mbhali apha lilodwa ixesha lokhazulwa yabona ke xa ukhazulwa into ungazi ucinga ba soziphinde ithungeke ucinga into kokuba sisiphelo njengoba ikhazulwa and into endiyiqaphelayo kuThixo akaqali ngosithunga uqala ngokukrazula ayeke ukrazuke ndithetha mphulaphuli omnye ukrazukelwe ngumsebenzi omnye ukrazukelwe likamva lakhe omnye ukrazukelwe yiministry ikorona ibethe izinto zakrazuka okukrazuka ndithetha ngako ndicela sokuthatha spiritual asithethi ngokudabuka kwelapho kodwa ndithetha ngokudabuka kweconditions ukudabuka kwesituations in your life ukukrazuka kwemeko zejoy ukukrazuka kwayo yonke into ubukade ungqina ngayo bade babuza abantu ubukade ukhwaza phezulu sithi izinto ziyalunga kodwa kwafika isitshingitshane esibethe abantu baphelwa imisebenzi nangoku kho bahlele ezindlini abanye bayeka ukuba zii-breadwinners ngoba nangona besaphila abantwana bazukwazi ukubheka ezikolweni ngoba akekho amacebo abanye kubonakalwe imizimba abanye bonakalelwe ziintliziyo ngokubhujelwa ngabantu babo ndivumele ndindimphulaphuli uthi lo mbhali wale ncwadi yentshumayeli uthi lilodwa ixesha lokukrazulwa ungazi ucinga uba ke xa ikrazukile into soziphinde ithungeke ungazi ucinge nabantu xa sebejongile bebona ukrazukile bathi kuphelile kanti abazi into yokokuba kukusuku ekuzawubuya okukrazuka kuthungwe sizawuthunga izinto namhlanje sizawuthunga ilife sizawuthunga ifuture sizawuthunga amaphupha akrazukileyo ndibawela ukutsho mphulaphula uba ngawuthatha idiary yakho uyibeke apha uthi zonke into obude wazibhala zacima ndikuxelele le nto ufojile usathane ufoje into obusoyibhalile and ke ngoku yonke into ebibhaliwe ngongendawo thatha igama lamagama ubhale phezu kweligama ubhalile ngoba ebeyifojile krazukile okazukile ungazi ucinga uba sowephinde kuthungeke uThixo wamazulu xa sele buyisa inaliti yokuthatha lamalapha akrazukileyo obomi bomntu ngamnye kothuka nalo ebekrazule athi xa ekhangela indawo ebekrazule kuyo akayiboni laa ndawo ebekrazule kuyo ndivumele ndikuse ngokukhawuleza kwincwadi kaHezekile chapter 37 athi xa uHezekile ezingqinqele endlini agalele kuThixo afike esithi Hezekile ngawukhawuleza uvuke saba phezu kwam isandla sikaYehova senyuka nami nthuli xa sifika phezu kwenduli sathi Hezekile anako lelo mathambo ukusukuma wathi uHezekile kwazi wena Nkosi masihambe mphulaphula ndithetha ngokukrazulwa abantu bacinga uba kuphelile kanti izwi lithi lixesha lokukrazulwa it is not a permanent time kusikwa ixesha loba xa ukrazukile kukho ithuba lobuya kuthunge anako nala mathambo wathi uHezekile kwazi wena wathi uThixo thetha makandimamele kuHezekile xa ndingena nzulu kweli vesi ndimva uHezekile sithi into ebangela bathandabuze andiyazi uba xa sowufika ngeli xesha sowusithi ma ndikhwaza amathambo awukhange ufike lo mntu engqengqe Groteskiri awukhange ufike lo mntu engqengqe Khayelitsha Hospital awukhange ufike lo mntu engqengqe kwalanga hospital awukhange ufike engqengqe eTiger Park Hospital ndakuthandaza ndakunqama wade wabhubhu umuntu wangcwatshwa awafika nasemngcwabeni ukuzothuthuzela wangcwatshwa umuntu akwafika nangelixesha abantu bazilileyo kodwa yandimangalisa into yakho Thixo ufike namhlanje amahambo somile phezu kwentili ufike sonibuza into kokuba anako nala mathambo ukuba angavuka ashukume uthi ke ngokuThixo kwezekile ngamemeze ezekile uthi kwezekile zamemeza nithini ngoba kudala ndathandaza ungafiki ngoba sinothixo kwathula thi cwaka uthandaza kanti alisuba impendulo kodwa wokha into kuthiwa yicharacta yakho ukuze ibe ready for xa ireceiver i-breakthrough ungabulawa i-breakthrough ngenxa yoba ungakwazi uyiphatha ngoba xa unoyifumana phambi kwexesha zinintsi into ozawuzenza yonke into oyifumene lula imkalula ngoba ulazi ixabiso lasho awuyibulalekelanga loo nto wakhwazi uwezekile phezu kwentili wakhwaza emane ejonga uThixo ukuba yinyana le nto ndizawuthi kuwe ebusuku namhlanje kulo mboko wakwaradio Tigerberg wenze ngabom uThixo into yoba sibe nomsasazi wethu ovula lo mnyango ukuzimize beseyicinga uba ithemba liphelile sizawumemeza kulo mboko ihlangane imize ibithe sa sawumemeza kulo mboko uhlangane yonke indawo yawuqabela kwiziphaluka zonke ezimameleyo bubusuku namhlanje elabanon imithi yavula i-God of Honor ladlula ilizwi likaThixo nanamhlanje ebusuku ngalo mzuzu uyathunga uThixo uthunga into ebezikrazukile ebomini bakho uthunga into ebezikrazukile in your life uthunga izinto ebezikrazukile in your dreams uba ngaba ucinga into yoba ngenxa yobubonakalelwe nangaliphi uhlobo from 2020 to 2021 waphinda waqala unyaka ka-22 wamqala ngenyembezi ndifikile ndingumprofethi kaThixo ndime kule pulpit aseradio Tigerberg ndizokuxelela namhlanje thambo ndini kuloo ndawo uthe fa kuyo hlangana namhlanje emntwini ukuze aphile kakuhle andikhathani uba unesiphini isifo andikhathani uba uneyiphini ichallenge andikhathani uba uneyiphini ingxaki andikhathani uba awukwazi unyuka iindulo ezingomnqantsa ngoba umnqantsa yindulo enyukayo omngakwazi unyuka ngoba namhlanje ngothixo kuyanyukeka ngothixo kuyafikea ngothixo intliziyo yakho phinde namhlanje ndizothi kuwe celisa uYosef waphupha ithi ibhayibhile bosiya kodwa ibhayibhile iyadlula ithi waphinda waphupha ndizothi ubuphuphile ngo-2012 ubuphuphile ngo-1970 nto ubuphuphile ngo-1950 waphupha ngo-2019 konakala ngo-2020 konakala ngo-2021 ndizothi kuwe xa siqala ka-2022 ndizothi kuwe as the prophet of God phinde uphuphe man phinde uphuphe wawugqiba uxelela uThixo ukuphupha kandithethi ngowulala andithethi ngoliteral dreaming ulele ndithetha ngoba ube yivisionary nalo ministry yakho ibihexahexa nalo vision yakho ubuyiphethe ingathi yonakala nalo maphupha ubunawo ngesikolo nalo maphupha ubunawo ngokwakha nalo maphupha ubunawo ngokuphuhlisa kwenu I'm saying tonight egameni lenkosi yethu Yesu phinda phinda uphuphe lifike ixesha lowuthunga yoni nalithi yezulu nakuthi akawupho indawo uzakuthunga nomzoko kwenu nefemeli yakho nebandla okhonza kulo nebandla olukhokelayo uzakuthunga uThixo uzakuthunga umkrazuli athi xa ethandela tonight ndizothi kuwe egameni lenkosi yethu Jesu Christu usuka namhlanje phinda uthathe la diary uphinda uvule enye page ubhale uthi ndisakwazi ukuphila ndisakwazi ukuhamba ndisakwazi ukuthetha amaphupha amayavuka namhlanje ndizonixelela into ngale ngoba ubusuku ba namhlanje njengoba uphulaphule weva yamkela le message ngokuvumelana na Now, ukuba zonke izinto ezonakeleyo zibuye zingcibeke.
Amen. Masibaleke siye ngomeni mphulaphuli kwenze libutata kafumane amanzi. Nkosi yam Chukamandi pa the late Rev Nkomfa esithe ke unabantu bakho Thixo ngamaxesha onke. Ithi ke into kumphulaphuli osando ngena hleni naye apha utata Archbishop LT Mqansa. Phulaphuli kumlilo nje ithi into ukukrazuka kokwethutyana. Ithi into mphulaphuli iphindu phuphe ubuphuphile kiminyaka edluleyo kodwa namhlanje umoya ongcwele uyathetha ngotata uthi phinda uphuphe kanti ke kusheke imizwe zemithathu phambi kwayintsimbi yeshumi elishumi elinanye 11 o'clock hey zininzi message ke mphulaphuli ndiyazibona ndishilo ke tata ndathi abantu ndixakele nabo baexcited apha njengbusiza ndizawuzama nje intoyoba ndizishwangathele ezimbalwa kwenzela uba siphinde siyibuyisele kwinkonzo thi mphulaphuli molweni msasazi shu my father has spoken a mouthful kuyavakala from Pastor Mdayi kuthi ke utata Mdayi Nkosi kakhulu umfundisi Nkosi kusikelele uthi omnye Nkosi tata kakhulu amen esikhulweni sisiwa notata ndiyomelezeka bazali bam ngalamazwi ndiziva ndinethemba loba uThixo uzandithunga uzayithunga nale yami inhliziyo ikrazukileyo ndiyabonga ngamazwi bazali ndicela ukomelela ndiquqele ekuthandazeni ngoba imeko yami ifuna uliwa ngomthandazo Nkosi kakhulu mphulaphuli uthi omnye mphulaphuli ngapha mayibonge siwa wow ukuva nje ivoice katata uMongameli siwa kundenze ndakhumbula emva ngonyaka ka-2011 amanxeba esasinawo sihlala kwindawo ekuthiwa kwamaXhoseni kwalanga kodwa sathi kungena kwethu eWorld Harvest athunga amanxeba wathanda utata uMongameli wasinceda uThixo namhlanje ndingumfundisi kwibandla intshukumo engcwele kuKristu phansi kotata umpostoli uSefani ndifuna ukuthi kuye utata enkosi ngoba nyani ukukrazuka kokwethutyana inkosi ngumfundisi ukoko eKrayfontein yabona kuyandichukumisa ke lena tata message le nto bendiyithetha ndithi kumnandi nje into yokuba imvuselo siyivayelwe nguwe because kukho abantu abashumayelayo abanye bebelapha abazelwe nguwe last week besinomfundisi uMbhekeni apha and he preached a storm and say asba he's one of your sons so lena nje iyandichukumisa nje I message inkosi kakhulu umfundisi ukoko uthi umphulaphuli apha yabona ke le I monitor lapha eclass noma umnyengeza I register iphathwa nguye uthi molweni siwa notata ngokukhethekileyo utata uMongameli ehleli nani ndibulela ukuthunga namhlanje ngumama umnye kwalanga inkosi kakhulu ke mama umnyengeza inkosi kusikelele uthi umphulaphuli tatam uthoke ekhala efake inyembezi pha uthi kuyavakala oh ndiyathungwa noxolo gobinga kwalanga inkosi kakhulu noxolo inkosi kusikelele sisifam uthi omnye amen egameni lenkosi manibulise radio tiger back hallelujah ngusompondo inkosi kakhulu ke mphulaphuli ndiyabulisa enkonzweni ngelihle igama lika Yesu mphulaphuli nami ngomonde noxa ndivule iradio late namhlanje ndiyayamcela insikelo ndimuthiyo mgijima kwalanga right mphulaphuli ngumkhono phambi kwentsimbi yeshumi elinanye sanibamba nje nibe babini ipha enxebeni sizobuyela kutata 021 9 3 8 2 021 9 3 8 2 molweni bangcwele wow bishop uthixo wamazulu xa esibuyisela inaliti ngumama untwanambi endlovini nkosi kakhulu mama molweni msasazi sikhona simamele ngumama uhloyi emakhaza ayahlangana lo mathambo kulo 2022 in Jesus name siyawava ayarhoxoza ngumama uhloyi emakhaza nkosi mama mayibonge siwa notata nonje kwisikhulu esivakalisa uKristu enkosi ngomthandazi nangelizwi eliphilileyo emakhaza ihleli elibuza umuntu ofuna irecording zale mvuselo wenza njani okay ke manje sesendicacisa uba ukhona mphulaphuli ufuna le recording yena namhlanje ungathi emailela siwa at 104fm.co.za ndiza ku emailela njengibinjayelo ntshumayelo ya tonight uba uyayifuna umuntu ophulaphuli uthi ngale recording u emaila into ethi siwa at 104fm.co.za uthi ndokuba ucela i recording yena namhlanje nge 30 ka January so that izakwazi ukukhangela kwi logo uthi komnye yami manibambe nje bababini molweni yazi siwa utata uyandisikelela ichomi yami uxabisa ukhonze bandleni lakhe yazi imfundiso zakhe ziyabonakala yazi hlobo ichomi yami elula iyacaca inothixo imfundiso zalotata ndizibona kwichomi yami fasting prayer ndiyayibona kuye ichomi ebangumohluko nami bengiqala ukumbona etheshari yo ndiyabonga uthixo ngalotata Nkosi kakhulu mphulaphuli molweni ekhaya
Fundiswa haleluya amen in the mighty name of Jesus
amen
Fundiswa ukukhona bathi ngaphele bethel mali manje Fundiswa kodwa hey yali lizwi
hey
ukuhadula lokuthunga bezithatha ngendlela empi siyabuya ke kama lika yeyo
amen
Odi bomfundisi sizishamane lokhla silethetha lomona
Nkosi
koni Fundiswa myongezani ixesha
Lapho sifuna ulongeza ixesha sifuna uqhubu sibuyela kundalashe ngoba sigqibe ngo5 kusasa. Amen. Inkosi kakhulu tathe inkosi sikelele. Siyabulela kakhulu ke mphulaphuli siyabulela. Manibambe nje abambalwa. Hey inkosi yami ixesha livesikele ibaleke nje. Uthanye molo sibone indwendwe utata my spiritual father. Ndihleli nawe umsasazi. Umsasazi akakwazi uhlala yedwa. Ndilindile ngomonde kuphake ndiphinde ndiyitye ukutya kwamaZulu. Ngunzame katiki eMusenberg. Hey, welcome back sisizame. Siyabulela kakhulu uthi ke nake sibulela ukuthungwa nasebusuku nje siwa nkosi kakhulu ke sisinonzama inkosi kusikelele mayibongwe siwa notata esikhulu esinokristu undisikele utata ndihleli nani ngumisis melani emfuleni nkosi mama uthi omnye unguntombi nodolo uthi ke naye kuyabulela ngamazwi omelezayo from utata bishop uthi ko omnye amen siwa yangichukumisa intshumayelo katata utsho kumxa ndingasebenzi undinika ithemba kuthumeka esamora thonywe manibulise utata bishop my father nabaphulaphuli bonke ngegama likayesu oh siyabulela mzali ngezwi kuholane ePaarl sihleli dedi andazi madifunde kakhlena la message kanti ke onguholani nkosi kakhulu ke tata ndiyambona ku pastor Myezo phak Facebook uthi that's my father the preaching machine inkosi kakhulu umfundisi uthi mye sihleli nawe impostile likhona ixesha lokugrazulwa ngumdlane velele kanti ke umnikelo mendara waye mendara ukhona uchuma mnqanza ukhona uthi continue to preach the wonderful name of Jesus unopasika Daniso ukhona uthi amen tata kuyenzeka egameni lika Yesu ukhona pa unomalungelo nqanza mama mosulo ah siyabulela mama besicimbuza balapha siyabulela kakhulu mama ngongena praise the lord tata I think if niya kubeka ndawugqibelisa ngokuza namhlanje ngoba abantu ingathi basakufuna endixesha lethu lincinci so kuzofuneka senze nje arrangement baxa uphinde abone ithuba ukuphinda uzosindondela ngoba abaphulaphuli bakuthanda nyani uthi umphulaphuli ngathi atam lowo siwa kumisis Gantsho e New Cross nkosi kakhulu mama uthi ke omnye pastor siwe oh kusiwa kodwa ke abantu besithi pastor pha kumtata andiyazi bayithini lento le I think he has a tata. Uthi ke omnye utata uthetha kunye nami namhlanje ndiphangela uthi xa nisikelele. Mayibonge siwa inkosi uYesu siyabulela ngelizwi liphilisayo. Ndihleli nawe ngusingama kwalanga. Umama Makhalima ungenile naye ungenile laphayana ke utata ubathobile enyanga. Zininzi. Amen siwa ngumfundisi. Uthi omnye amen siwa notata ndihleli nani ndibulela ukuthunga. Tata mas zininzi kakhulu le nto nje abaphulaphuli. They are excited. Mandibuyisele kuwe tata.
Mandibulele kakhulu kubaphulaphuli. Ndikholwa ukuba umntu ngamnye uthatha ipasele yakhe.
Amen.
Noba unayithatha yonke le message kodwa ikhole yakho ipeace.
Yes.
Adresswe wena. Ngoba xa kuthethwa imessage iza injengengxowa kodwa uzawuthatha wena ngokwesitya osiphetheyo ndiyaphinda ndiyabuyela kwakwelivesi kwakhona xa ufunda phaphezulu kule chapter ithi iBhayibhile ubuthakathaka bomntu igqithe ithi necebo likaThixo ndithanda ke ukubuyisa ingqondo uqala pha kum into yokokuba umthungi ayinguye nabani ozawudibana naye
hey
kodwa kuthunga uThixo
haleluya
ngoba okukuthunga it is God's plan
yes
ayilocebo lamntu yingozi ukuthatha into ezihazukileyo uhambe uzithungisa nangabanina ngoba akayazi indawo ekudibana kuyo amalaphu ukuze kungcibeke le ndawo ikhazukileyo ndiyathanda ukureferensa ngale ncwadi yeGenesis
yes lord
uchapter 37 njengoba nditshilo ndithela ngoYosefu ndithi kuverse 5 kachapter 37 waphupha wathi awugqiba uphupha wayokubalisela abakhuluwa yaqalapho ke ingquba kaxaka
hey
wathatha iphupha lakhe walisana kubanina kanti ulise kubantu abanomqweno wokuba badodobalise the dream badodobalise the future badodobalise the desire kodwa waqaphela into uba uhambe nzima emva kobebalisele abakhuluwa uverse 10 uthi waphinda waphupha there is something engumangaliso ke ngoku apha kuverse 10 lencwadi ngoba difuna ukukhuthazela ukuthi nokokuba ubuso ibeke phansi diary namaphepha ubhale kuwamaphupha akho ndizothi kwengobusuku banamhlanje kawuphinde uthathe iphepha ubhale phansi uphinde uphuphe I want you to see yourself crossing rivers
yes lord
flying out of south africa
oh.
traveling the world investing nangaphezulu kwabantu obucinga into kokuba ubawela ubangabo xa sele wena ungaphezulu kwabo isenziwa lonto yidedication yakho ngoba uThixo akasebenzi ngevila ibhayibhile lami liveza apha evesini into kokuba kwakulencwadi entshumayeli into kokuba abantu abaza kusokola ehlabathini zinhlobo zabantu ababini oqala ngumuntu olivila ngoba umuntu olivila usuka jika monela abantu abazijulileyo phinda uphuphe man phinda uphuphe mphulaphuli ithi waphinda waphupha kodwa ndithanda apha kulo chapter 37 verse 10 ithi wathi awugqiba uphupha this time akaya kubakhuluwa wayayise ngeba ndizama ke ukukuthatha ungancomi usendlini uthi enkosi siwa ungancomi usekhayeni uqamela ngenyembezi wathi awugqiba uphupha this time wakhangela uyise aphakhoyo eyambalisela iphupha ngoba many are the plans in the heart of man kodwa licebo lika Jehova elawuphumelela ngomuntu ithi incwadi yentshumayeli kwakhona ithi uThixo ufihle iphakade lakho apha kuwe ukuba wena uhambela kude kuThixo uyawuplana izinto kanti azikho kwiprogram yefuture yakho ngoba uThixo wonke umntu umokhe for ipurpose wamokha with potential wamokha with a destiny ukuba ngaba awubuyeli kuThixo akuzuyazi uzawuthetha into ethu ethethwa lihlabathi ethi sifuna isitya ebumnyameni uyawude ungena engcwabeni ukhangela isitya ude ugqunyelelwe kumnyama ebomini bakho I'm trying to bring you to the author of your dreams, to the author of your purpose, to the author of your potential. Wabutiko, uteka idala, wena nam, wathi masenze umuntu ngokufana nathi. Ukuba ngaba usebenzi ngendlela asebenza ngayo uThixo, you are short circuiting. I ningakhona, ibe nentambo, kodwa iplug edongeni. Xa ingawuthatha umlilo, kusukube ine short circuiting. Ngokwamachule engcali zombani i-electricians nam ke ndiyi-electrician yelizwi likaThixo uba ngayibeka ngolo hlobo ndihambe noThixo ndazazi izinto zikaThixo nangona ndisazinxanelwe nje waphinda waphupha awugqiba uphupha this time ithi waya kuyise wathi awufika kuyise akafumana iattitude ebeyifumene le beyibali njexa bebalisela abakhuluwa kuyathungwa namhlanje and umthungi nguThixo and njengoba kuthunga uThixo liphelile ke ngokwixesha lokukrazula ngoku ufika ixesha lokuthunga ebeyeke ngabomu uThixo kukrazuke ukuze uzowazi amandla kaThixo uqhayise ngawo tonight kule mvuselelo ka Radio Tigerberg sithi ebusuku noba ubuso uphelwe ngamaphupha egameni lenkosi yethu Jesu Christu namhlanje uzawuvuka nango-3 uvuka udumise ngoba ezinye zezinto noma undiva kancinci kodwa uzawuvuswa yile message ukuqhumisulele ebhedini omnye uzawuthi udrayiva uzibone izinto ezindigqiba uzithetha ezitshile usomandla phambi kwakho this is your time this is your year this is your moment this is your hour ungavumi intliziyo yakho itshixe izinto zakho ekufuneka uzifumene uThixo wamazulu onguThixo wemiqondiso nezimanga onguThixo wabantu abathi bavuleke inhliziyo namhlanje uphethe iphasele yakho esithi kuwe the time the time of destruction the time of hopelessness the time of despair and diffidence liphelile lo xesha Nciba namhlanje uba walahla nesiguqo sokuthandaza uThixo namhlanje phambi kobulale yakwesa siguqo uthi Yehova ndilivile izwi lakho ndibuyela kuwe phulaphuli egameni lenkosi yethu Yesu Kristu mandingawathethi onke namhlanje ndingumshumayeli walapha kwaRadio Tiger Pack namhlanje njengoba ndilapha uzawundifumana qho ndithetha kule mvuselelo nangaphezu koba sithetha ilizwi ndingumntu osehambe noThixo endikwazi ukuthi emntwini jonga nazi izivubeko into eyamphazamisayo uLothe wacinga uba ngenxa yenoba ene-energy nguye ozawuhamba indlela enempumelelo kanti uAbraham iBhayibhile ngenxa yokuhamba noThixo yayiseyijike imivumba yalapha kuye emzimbeni kunemivumba kuYesu atala ngayo ngenxa yokuhamba indlela kaThixo kuthiwe ngemivumbo yakhe siphilisiwe kukho imivumbo esiyifumene ngenxa yohamba noThixo imbango ngoba ndithethe apha boldly
yes
ndingafihlisi ndingoyiki kungenxa into yoba ububhonte bam yimivumbo ndandicinga uba fanuba sisiphelo kanti ububhonte bam yimivumbo kanti kudizayinwa a better excellent future namhlanje ndingqina ngemivumbo lapha kum ndizothi kuwe ukukrazuka kwakho bekuchaza ukuba kukho into enkulu ezayo banguThixo amazulu angakusikelela akusikelela ubheka pha akusikelela usiza nganene andizange utraya ngobomi bakho zokuxelela nangaphandle kweBhayibhile le ndiyishumayelayo ndiyiphilile ndayihamba ndayishumayela limala ndikrazulwa zizinto ndakrazuka intliziyo ndakrazuka umphefumlo ndakrazuka ingqondo ndakrazuka ukholo but this God wathi gqine nalithi indlela onondibona ndithungwe ngayo ungaze ucinga uba zange ndikrazuke kodwa namhlanje uThixo wamazulu ndizothi kuwe nangaphezu kuba ndiyishumayela ndilingqine nentloko eshushu uba ukrazuka kunexesha lakho and akukho permanent amen ndiyathandaza Thixo wamazulu uthi umkhonzi wakho ongasekhoyo uRev Nkomfa uthi bajonge kuwo abantu bakho uthi bakhala emililweni batshiswa barhaxwa ngamanzi badliwa zivirus badliwa intlupheko nentsokolo badliwa imivandedwa nedepression balala ngeepilisi abanye i-medical aid zabo zi-exhausted Thixo wethu onamandla Nkosi izamshiya i-medical aid yena esaphila abanye baphelwe zimali Thixo wethu oyingcwele abanye Nkosi i-bread bean zabo zomile abanye kuyavukwa ngomso kuyaphangelwa imoto yomile ayina fuel Thixo wethu osezulwini bajonge kuwe abantu bakho ndimapha Nkosi namandla kule pulpiti kaRadio Tiger Pack ndizokuthi egameni lenkosi yethu Yesu Kristu ndibanikezela kuwe Thixo wethu oyingcwele ukuba wasikwa yimfesane usiva abantu bengakuthandazanga beqinizelwe yiphutha wakhumbula umnqophiso owungena noAbraham kumathafa kwaMamre wakhumbula abantu abaqinezelweyo bengakuthandazanga lithi izwi lakho usivile isimbonono ukuvila ukukhala kwabo awuvanga mthandazo ngoba bakwanophiso ndizothi ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu bakhumbule bonke namhlanje bakhumbule egameni lenkosi.